my god, it's DJ Mondari the audio.
It's a boy, check up his skin. DJ Mondesta, 190 for me. The bad boy, Mijakan, Mr. Long Chan. The bad boys are from the Duke guys.
Put you on the bit.
I'm looking for money. I'm looking for money. Ukacha kuseni tisakila mapwacha. Tisakila mapwacha. Ukacha kuseni tisakila mapwacha. Tisakila mapwacha. Ukacha kuseni tisakila mapwacha. Tisakila mapwacha. Ukacha kuseni tisakila mapwacha. Swine ni mameka Machatezo pepa kwa cha mwezo mwezo meka Na wadezi mnele kutasha Magelo endelama Ive nenatasha Tulive die tima sakila kangono Kwa cha kuseni patumba wala Bimbi mneni fakache kuwaya Na uka kuseni Sakila makwacha Nipita door to door Sakila makwacha Life in a color without makwacha Hoyo mwanti Yoli mbanda Wapase tu file vyo wakosa
Looking for money I'm looking for money.
Ukacha kuseni tisakila makwacha. Tisakila makwacha. Ukacha kuseni tisakila makwacha. Tisakila makwacha. Ukacha kuseni tisakila makwacha. Tisakila makwacha. Ukacha kuseni tisakila makwacha. Tisakila makwacha.
I'm looking for money.
Ukacha kuseni tisakila makwacha. Tisakila makwacha. Ukacha kuseni tisakila makwacha. Tisakila makwacha. Ukacha kuseni tisakila makwacha. Tisakila makwacha. Ukacha kuseni.
Yo, fight my shot.
Tisakila makwacha.
Every morning you why you ukacha. Ukacha. Tikala nisakila mastata. Mwali tichama zura na mabruzi. Nija tebi inga soe na makelo. Apa situ mtu wanga chaya kwasa. Sino wami tima panga mastata. WW monga mani vana kiura. Apa mutawin mtu wandi yari kaba.
I'm looking for money.
Ukacha kuseni tisakila makwacha. Tisakila makwacha. Ukacha kuseni tisakila makwacha. Tisakila makwacha. Ukacha kuseni tisakila makwacha. Tisakila makwacha. Ukacha kuseni tisakila makwacha. Tisakila makwacha.
Can't fight but I keep on.
DJ Mondesta, root cause, dead to the Tibauri, Vinny Makwatuli Mungoma, who's any Kumatevet.
Oh, just like.